see the finger of the Lord rewriting my story from story to glory. I can see the finger of the Lord rewriting my story from story to glory. Hallelujah.
I can see
the finger of the Lord rewriting my story from story to glory. Hallelujah.
The finger of the Lord,
oh my Lord, from story to glory. Immortal Redeemer, you have changed my story. What shall I render to you? The King of Kings, the Lord of Lords. Immortal Redeemer, oh your man, writing my story. In my distress, I called unto the Lord. I can never be discouraged because I put my trust in thee. Baba, onye tukwa sirigo bi inyera di emeya. Chukwu iwa we wano dumo. Okwa gi bora mo onye meri. What shall I render to you, Jehovah Nisi? You that seated on the throne of grace, receive all glory, Jehovah. Honor and adoration be unto your name. Ime wo monyu oma, owo mani me chuku. Hallelujah. I can see.
Oh yes,
rewriting my story.
Iba we wanga dume. Chuku marobi. Onyo mane me ma.
Oh oh oh.
From story to glory.
I can see.
You have changed my story. From grass to grace. From glory to glory. Hallelujah.
Where
me wo ya? Yamando na pugi me. From story to glory.
When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that drink. Then was our mouth filled with laughter. Oh glory, hallelujah. Amen.
Asigodi ni wegi wa umu wa ona kogonu. My sister, don't worry. Nanigi tu pasobi na chuku. Giwoko robia obego ku waka na kogonu. Itu pasobi na chuku. Oga mangwe kwa nodogia. God of Shadrach, Meshach and Abednego, you will be my God, oh. You are bigger than what people say. Chineke okwagi, onye na putra danelu no lula. Iba we wa no dumo. Biari we neke leru lugi. Agame bura lilu ye buru o. Para lilu ya para. Bagara chuku keremo. I will praise, I will dance, I will celebrate the Lord. For he has done for me what no man can do. Hallelujah. The King of Kings, the Lord of Lords, Immortal Redeemer, you have changed my story. Ebi mere mu yao, ige mere yu mu nemo, ige mere yu mu namo. Onyole bube chuku, ike kwa bamba, onye were gi weri ye, onye juru gi juri ye. From story to glory, hallelujah. The finger of the Lord.
Your presence, Lord, come and glorify your name, oh Lord.
I am in your presence,
I am in your presence.
Come and glorify
your name. By your name. Honor your name. Excellent Jehovah. By your name. Emmanuel. Glorify your name. By your name. Oh Lord. Come and glorify your name. In the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, there is healing and power. Oh yes, I was glad when they said unto me, let's go to the house of the Lord to worship and praise Him. Onye na choni rugi chuku, weko choto ni rugi, anyabiawo ni rugi, namekwela kaimbara kala. Let me not go empty-handed, because I am in your presence. I am in your presence, Lord. Come and glorify your name. I am in your presence, Lord. Baba, come and have your way. I am in your presence, Lord. Baba, let the blind to see. We are in your presence, Lord. Oh Lord, let the deaf to hear. Let the barren conceive. Onye we muni gimme ya. Opa kinye rehana mwa. Opa kinye resira mwa. Iba mwira nando jabezi. Onyomu wajuraju. We are in your presence, Lord. Come and glorify your name. I am in your presence, Lord. Come and glorify your name, oh Lord.
I am in your presence.
You are the King of Kings, the Lord of Lords, immortal Redeemer, excellent Jehovah is your name. Come down in fullness and show yourself worthy, Baba. I am in your presence, Jehovah. I have sinned against you in thought and in deed. Baba, have mercy on me. Let me not be confounded. Baba, let me not be put to shame as I put my trust in thee. I am in your presence, Lord. Nambiko na batamu. Oburu ni jume. Na mabonye kamga bakuru. Oburu ni chupumu. Dadi ole bemgeje. Ekweli yere memo. Na mekwelo wajamonu. Ekwelo wajamonu. Agajumo lebe chimobuno. Onye na choni rugi chuku. Weko chota ni rugi. Amewe rendi chongwa bia. Ewe rendi bumba bia. Ewe rendi biara kime. Kinyu wako diri hanama. We are in your presence, Lord. Come and glorify your name. You are my counselor,
counselor.
My comforter,
comforter.
The great provider. We are in your presence, Lord. Come and glorify your name. Akwa gimero nyi si hunza. Akwa gimero nyi ngwara kojije. Biame ya no ganyo. Iyo wawe diranyima.
I am in your presence, Lord. Come and glorify your name. I am in your presence, Lord. Come and glorify your name, oh Lord.
I am in your presence, Lord.
Immortal Redeemer. Forsake me not, oh Lord. I am in your presence, Lord. On your level, get you chuku, chuku. Meraye bere, meraye bere.
Come and glorify your name.
Anointing the praise,
anointing the praise,
the heaven, the
Lord. Oh, the Lord is my light, the Lord is my salvation. The earth is of the Lord, and the fullness thereof. You are my God, you are my strength, I have no power of my own. Baba, let your glory fall, for the blind to see. Daddy, let your glory fall, for the barren to conceive. Ibu chuku nenye mwae, ibu chuku nenyike, ibu chuku nenye nduwe. Chama meni bodogu, yebube kibate banaswaya. Aya nyaga wankoma, wenye newegi wakuru mwaya. Choma me, choma choma. I will ascend thee, O Lord, in thanksgiving and love, as I lift up my hands to worship you. As we glorify your name, let our bodies be lifted. Let your glory fall upon me.
Let your glory fall upon me.
Anointing of the Lord fall upon me.
Let your glory fall upon me.
Holy Spirit of God, descend upon us. Oh, hallelujah. Oh, nani gibu chineke kanaru nile bumbatu. Odi inye kariri gibu. Unyole bube kane. Ha ha. Yebube. Jesus, or the Cagadero, Jebu Begina, Matonia, Muram, Amotel Lazarus, and all Chamati Reze Chamam, Chimarubimo, Unyama. And Jesus said to them, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, even though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me shall never, never die. And he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Onye muramu webile, Jehovah ine miribama. Obu gibu chineke, kangaru nile bumadu. Ode hina bugime, Baba let your glory fall.
Let your glory fall
upon your children.
Let your glory
fall. Daddy, let your glory fall.
Let your glory
as in the day of Pentecost.
Let your glory fall.
Otite manu kesi niwe, because osana nina roa. Kajomowe waroso. The power from above, let it fall upon me. He that follow you shall never walk in darkness. You are the light, you are my Lord, you're my King forever. Let your glory fall upon me.
Let your glory fall upon me.
Ikuku kesi niwe, osana nina roa.
Let your glory fall upon me.
Amarachine kezo sanu lanzu kogie kodira nima. Ebu begi batano nyisiga muruzo.
Let your glory fall upon me.
Ebu lipara send down your glory.
Let your glory fall upon me.
The King of Kings send down your power.
Let your glory fall
upon your children. Let your glory fall, let your glory fall.
Let your glory fall upon me.
N'ahụkwa n'ịdị mma Chineke na-arụ ya, maka n'ịdị mma Chineke bara ụba n'ebe m nọ. Amara ya enweghị atụ, aga m akụkọ n'ole ghara ole. Jehova imela, amen.
Anya m ahụwo ịdị mma ya, ịdị mma ya, ịdị mma Chineke m. Ahụwo m ịdị mma Chineke m, ọ bara ụba n'ebe m nọ. Anya m ahụwo mmeso ma Jehova, ọ bara ụba n'ebe m nọ. Ọ bara ụba n'ebe m nọ, amara ya bara ụba n'ebe m nọ. Amara ya bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chineke bara ụba n'ebe m nọ.
Ewo,
ịdị mma Jizọs onweghị atụ ma ọlị.
Nwanne m,
ihe ọma na
emere mụ na ọnụ m pụọ ịkọ ya ye ọlọmọ na lụrụ ma dịghị onye ga lụrụ mụ ya n'ụwa m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele Jizọs ọ bara ụba n'ebe m nọ ga ebuka tadi inwe gị mgbanwe Chukwu ọma mgbe ọ dịka olileanya adịghị n'ime ndụ m ị bịa wee nye m olileanya oje na mmadụ Chukwu ọma ọ dịghị onye dị ka gị bịa lee nụ nwoke tete onye na-eme ihe na mgbe ya Chineke nyewo m ihe oriri n'etiti ndị rụm si m ṅụrịba amara ya e ọ bara ụba n'ebe m nọ ịdị eme ka mmadụ nkụwa nke na-agharịpụ ibe ya ịna-emere mụ ka Chukwu ọ bụ onye keja tụnyere gị e ikuka ma n'ọnya dike n'agha amara gị amara ya e ọ bara ụba n'ebe m nọ onye nzuze kwuo n'obi ya si na ọ dịghị Chineke dị ọ bụ naanị onye iberibe pụrụ isi na chi m na-efe enweghị isi onye anya ukwu wee si e nwere ihe magasị na Nazaret pụta Chukwu emewo m onye ụwa ọma Chineke bulie nwa ya elu amara ya e ọ bara ụba n'ebe m nọ amara ya bara ụba n'ebe m nọ amara Chineke bara ụba n'ebe anyị nọ ihe ọma na-emere mụ na nnu m apụghị ịkọ ya e ọlọmọ na lụrụ ma ọ dịghị onye ga lụrụ mụ ya aga m eji gịnị kele gị e oje na mmadụ Chukwu ọma aga m achụrụ gaje kele ihe ọma ị na-emere mụ barụba onye nwere ihe karịrị Chineke ya biko iwe enyekwala m onye mara ka o si dịrị m ọ na-emekwa ihe na mgbe ya bịa nara ekele m jiri bịa n'ihi na oruru gị amara ya e ọ bara ụba n'ebe m nọ onye Chineke mere ihe ọma erikwala otuto dịrị Chukwu enwekwala obi abụọ kwere na o mewo ya you shall be celebrated those who say who are you shall come back and say how are you amara ya e ọ bara ụba n'ebe m nọ onye nwe anyị bịa mere onwe gị aha ebe ụmụ gị nọ ọ dị na-amaghị mgbe mara na anyị nwere chere onye ọla ebube bịa mere onwe gị aha onye ọla ebube bịa mere onwe gị aha Chukwu onye ọla ebube bịa mere onwe gị aha onye ọla ebube bịa mere onwe gị aha ị na-emere onwe gị aha Chukwu ọma o aṅụrụ aṅụrụ ndụ m aye ikuku ọma na ọnya dike n'agha Chukwu ọla ebube bịa mee ya o bịa mee ya ka ihere wee mee ndị iro m o onye nwere gị nwere ihe Chukwu ọma Jehova echikwa m gị ghe m ọnụ echikwa m gị anya isi ọkwa gị bụ n'aka na-eburu m agha bịa mere onwe gị aha obi adị ya ma nna m bịa mere onwe gị aha ka ụwa mara na ị bụ Chukwu ewo ebe nwata na ebe akwa ewe na-atụ aka ya nne ya nọ ebe a Onye na common wa kam jogi ibu chukwu ono mu wa koro mo chineke na twariwo ya onye na me ma twariwo ya ni mendo ya woro mu ngozi wo kunisimo kinyo wa wetire mu ma tawanya ga koro nwa ya konyisiwe munu go iya hi mere no gembo bia me ya no ganyi o Melo wa mara sina iwere chinke dindu ine mero wega chukwa ma o
ya mero wega
baka na mana mbanile
ya mero wega
okuta mana mwa milio ma
ya mero wega
Jesus onye were gi were iye
ya mero wega
baba ji kwa ngiye monu
ya mero wega
onye wem igango mu we banwe Papa e gbali yere me mo yo
ti
pole mu be mo onye na me ma e onye le bu be ya me ro we ga ha In my soul, having sorrow in my heart, oh Lord, remember me. How long shall my enemies be exalted over me? Jehovah Mo, Baba, hear my cry. I will testify all your marvelous works in my life. If you hear my cry and answer my prayers, Ikebawa really, Tiwai Godon Keba Chiruzamo. Ike bawa really, Tiwai Godon Ke Jingosime. Chukuna nyedi, Tiwai Godon Ke Merewa Mogadudi. Chukuna nyewa, Tiwai Godon Ke Merewa Nyamogiwa. Ogeruo, Mwaka Kakaja Bajina Kakaraka. Jesus in Ponyon Lebu Baby, Amero Wegaha. Ine Mero Wegaha.